kichwa anitafakari wakati wa mchana pia usiku. Anybody.